This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Coming up next, conversations on human rights with Speak Up, Korerotia, here on Plains FM.
Kia ora e hoa. Nau mai ki te hōtaka tika tangata Speak Up, Korerotia. Ko Nathan Ricky te manuhiri o te hōtaka nei, me te karakia.
Ka pai. He mihi tēnei kia koutou e whakarongo mai ana. Kua riro māku te karakia e tuku. Mā tātou katoa i tēnei wā. Mō reira. Me karakia tātou. Whakataka te hau ki te uru. Whakataka te hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta. Kia mā taratara ki tai. He hi ake ana te atākura. He tio. He huka. He hauki. Hui e. Tai.
Hui
e.
Tēnā koe, Nathan. Kua whānau mai ai au i Hong Kong. E tipu aku au i Hong Kong me Aotearoa. Kua tai mai au ki Ōtautahi i Waru Nā Tau, nō reira, kei te mihi au ki Aoraki te Maunga, kei Waimakariri te Awa. Ko Jonathan Hoku Toku Hoa Rangatira, ko Sophie ko Jesse Aku Tamariki, ko Mutu Taku Neru, ko tika tangata aku waka. Ko o te rangatira o te hōtaka nei. Kua takau mā rua karaka, te rāhina, te takau mā whā o mahru, i te tau rua mano rua takau. Hei te tahi wā, hira rawa, hei te rā o te reo Māori, te timatanga o te wiki o te reo Māori, a te tau nei, hei te hau wā, te wā tuku reo Māori, hoki. Te whāinga o taua hinguna o te taura whiri, ka kōrero, waiata, whakarongo, ako, tākaro rānei, kea ia tangata te tikanga. Nā tahi, te tahi, miriona tangata i Aotearoa ki te reo Māori i te wā nei. Nō reira, nō mai ki tēnei whakapā oho motuhake. Tōku whakapā oho tuatahi i te reo Māori a tōku whakapā oho mataora tuatahi hoki. Kaori e tino pai tōku reo, engari kua hiahia au tōtoka ai te kūpapa nā te mea hei pai rawa kia o te reo a hei hira rawa te reo mō Aotearoa oku nei whakaro. Ka kōrero au me te rā nei, me tōku hoa Nathan Ricky. Ko aku māua te reo i te wānanga o Aotearoa i rima nātou. Nō reira, Nathan. Nō mai.
Tēnā koe. He mihi tēnei, tuatahi tēnei kia koe e te kairi poata me ki o tēnei o nā hōtaka. Ai, tōku hoa tēnā i ako māua i roto i te korowai, i raro i te korowai o te wānanga o Aotearoa. Nō reira, he mihi tēnei kia koe. Ko wai tēnei, e noho nei. Mai i tōku whare, nā te māwiwitanga o tātu tama. Ngari, hoi anō, me haere tonu i te kaupapa. Ko ai tēnei, he uri tēnei o Wetini Mahi Kai, ko Kariwa i te Maunga, ko Waikato o te Awa, Tainui te Waka, ngā te Mahanga, me ngā te Tahinga o Kuhapu, ko Poihā, kanā tōku Marai, no Whaingaroa a hau. Ko irā i te taha o tōku Pāpa, i te taha o tōku Māma no Kotira nā hau, no te kāhui o ngā makai. Nō reira koutou mā, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa.
Kia ora, Nathan.
Tēnā koe.
Kua tai mai ki Ōtautahi i tōku hena tau?
Ki tai mai au ki Ōtautahi i au e tamariki ana i hoa, tēnā pia tekau mārua aku tau i tāua wā.
Nō reira. Nathan, hei aha te wiki o te reo Māori, hei aha te mahuru Māori hoki, hei aha te kōpapa o enei hinona?
Ka pai, he pātai pai tērā e hoa. Ko te tino kaupapa o nā mea e rua, te wiki o te reo Māori me te mahuru Māori, he whakarauoratanga me ki o te reo Māori me ona katoa. Nā te pēhitanga me ki i ngā rā imua o te reo Māori i timata rātou enei o nā mea ki te whakakaha te kete o reo Māori, ki te whakakaha te kete o tikanga Māori e Aotearoa, ko tērā te mea nui, nā te mea poko iti nā tangata e, i kōrero i te reo Māori tau o wā. Ngari, nāenei, ka kaha ake nā nama o ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori, ngari, ka tēnei te timata noiho ewha, ka ū ki te kaupapa, ka haere tonu i te kaupapa, tērā pia ātau o wā, ka kōrero te nuinga o ngā tangata i Aotearoa i te reo Māori.
He aha ai tētahi wā motuhaki mō te whakanui o te reo?
Nā te mea, he wā motuhaki i te whakanui i te reo Māori, ki te pēhinga me ki o te reo Māori, i timata rātou tēnei o ngā hōtaka nā te mea, kei te pērangi rātou, ko ngā kamupeni katoa o te whakarau orotanga o te reo Māori. Kei te pērangi rātou ki te whakakaha me ki te whakarau ora te reo Māori i roto i te hāpori, i roto i ngā kura, i roto i ngā whare rānei. Ko tērā te tino tikanga i tīmata ai rātou i tēnei o ngā hōtaka. Ki au nei, he reo pai, ne? He wāhi pai tēnei ki te kōrero i ngā reo e rua, te reo Pākehā me te reo Māori. Engari, ko te wiki, ai, he pai tēnā, he kaupapa pai tēnā, te wiki o te reo Māori. Engari, ki au nei, he pai ake te māhuru Māori. Nā te mea, he roa ake tēnā i te wiki o te reo Māori. Ko tahi te mārama, nō reira, karawhiwa.
ko tahi te tau reo Māori, pia.
Ai, tika tau, te tau, pai aki tērā.
Ai. I te tau nei, hei te wā tuku reo Māori, mō te wā tua tahi. He aha te wā tuku reo Māori?
Tēnā pia he kaupapa he rautaki anō tērā, ki te whakakaha, ki te whakakī me ki te kēte o te reo Māori, me ona katoa i roti Aotearoa. Ko te tino tikanga o taua mea, me kōrero Māori, me kōrero i te reo Māori, ahakoa kōwai, ahakoa nōhia. Mena ka tūkoe i roto i ngā toa o te hāpori, i roto i ngā kura, i roto i te whare, i roto i ngā wāhi katoa o Aotearoa, me kōrero te reo Māori. Ahakoa he iti he paunamu, he whakatau ki tērā i hāngai ana ki tēnei o ngā kaupapa, nā te mea. Mena ka pai e koe te kōrero ngā kupu noiho, kia ora ka kite e rā atu o ngā momo kōrero, kupu, kei te pai tēnā. Mena ka pai e koe te kōrero ngā reringa Māori, well, he pairo atu hoki tēnā. O reira, he rautaki anō ki te whakakiki i te kēte o reo Māori.
Ai, ka pai. I te ata nei, kua kite au neke atu i te iwarau manau tangata kua reihita mō te wā tuku reo Māori. Hei tino pai?
Ai, tika, tino pai tērā. Pata ki ko tahi miri ona.
Yeah.
Tāwe tēnā.
Nathan, ka tai ai koe te kōrera ki ngā hai whakarongo, he aha tō ara reo Māori?
Ai, he pātai pai tērā i hoa. I te wā o tōku kraua, he tino pai he mātanga ia me ki o te reo Māori. He tangata tino pai rawa ki te kōrero i te reo Māori roto i tana hāpore, roto i tana marae, ko poi hākina tērā. Ngari, kaori ia i tino hehe ana ki te kōrero i te reo Māori ki tōku pāpā, tōna tamai i tawa wā. Tēnā pia nā te awinga me ki o te ao Pākehā, i roto i te hāpore i tawa wā. Nō reira, ko tērā te whakamutinga me ki o te reo Māori i roto i taku whānau whānui. Nō reira, ko tērā te tehi o nā mea pai ki au ki te ako i te reo Māori, ki te timata anō, te reo Māori i roto i tōku whānau. Nō reira, i timata au i au e rangatahi ana, i au e whai ana te kura tuarua. I muri tērā I ako I raro I nā mea te whare wānanga o Aotearoa mai te timatanga ki tēnei wā, whainoa ki tēnei wā. I ako au, I haere au ki te whare wānanga o Waitaha. Hei kaia, hei ātunga me ki I raro I te korowai hoaka whaunamu, I tino pai tērā ki au, nā te mea he rumaki reo tērā, tērā o ngā hōtaka, he tohu pairua tēnā. Nō reira, ko tērā, tetehi mea pai ki au. Engari, ināianei, kei te ako tonu, tonu e hoa, kei te ako tonu e, I te reo Māori, mai nā wānanga, mai te kāinga, hei te kōrero a hau ki āki tamariki I roto I te reo Māori, noi hoi te kāinga, nō reira, he mea anō tērā. Engari, ki au nei, me pai kaha te huarahi o te reo Māori me ona katoa. Aha koa ko wai, mena no Aotearoa koe, mena no te tehi atu motu koe, te tehi atu wāhi koe, me whai kaha. Aha koa he iti, he paunamu. Kupu, kei te pai rerenga, kei te pai hoki tēnā.
Kei te pai, kei te kōrero koe me oku tamariki I te reo Māori anake?
Ai, I roto I te whare, ai, anake. E ngā wā katoa. Kei te ako taku tau I nāinei hoki tērā, nō reira, yeah, he mea pai tērā ki hau.
Ka rawe. Ka whakarongo mātou ki te waiata tuatahi, whakataka tai hau.
Tēnā hui.
Kia ora.
Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga, kia mā kinakina ki uta, kia mā taratara ki tai, e hi ake ana te atakura, he tio, he uka, he hauhu, ti hei Māori ora.
Te hōtaka tika tangata speak up kōrerotia. He waiata whakataka te hau. Ka korero mawa I nāianei, mō te reo I Aotearoa. Nathan, kei te mōhia koe tokuhia nā kai korero o te reo I ēnei rā?
Te aiki nā tatauranga, tēnā whia tata ki whā paihinete o nā tangata I Aotearoa I korero ana I te reo Māori. Toko iti tēnā. Toko iti tēnā, I roto I nā moimoia, I āku moimoia, tēnā whea ka kaha ake te nama o nā tāngata e kōrero ana I te reo Māori. He moimoia tērā.
Kei te mohio koe, he tai tamariki mātua rane, he Māori, he tau iwi rane, I nohia rātou.
Ki ōku nei whakaaro, I hari I te mea he mea tika tēnei. Ngari ki ōku nei whakaaro, toko maha o ngā tamariki I roto I nā kura kaupapa, e kōrero ana I te reo Māori. Kei te ako, aha kua he eti he pāunamu, engari, kei te aho, ka ako te nuinga o ngā kura I te reo Māori I nāia nei. Kei te kōrero hoki nā tāngata o ngā oetehi o nā marae I te reo Māori. Engari, ko te nuinga ki au nei, kei te nōtani, kei te raki I te rāwhia e kōrero ana I taua reo.
Nei. Kua ki te au he iti nā tangata I ototahi ke kōrero ai te reo Māori I te ko te tanga o te tau 2018 ka kōrero 2 paihinete ona tangata o tatahi te reo ka kōrero 4 paihinete ona tangata o Aotearoa he aha uwhakaro he aha ai
He pātai pai tērā I hoa. Tērā pēr mena ka noho koe, mena e noho ana koe ki te nōta me ki o Aotearoa. He nui ake nā wāhi pai ki te ako I te reo Māori. Nā wānanga, nā kohi, nā hōtaka, ā ipurangi me ki. He nui ake nā wāhi pai ki te ako. Ngari, I o tautahi, I tēnei wā toko iti nā tangata Māori e noho ana ki o tautahi. Toko iti, mena ka te tiro atu ki nā wāhi kai te nōta, tēnā pia I etehi o nā wāhi. Toko maha nā tangata e whai ana taua huarahi. Orere, tērā pia, ākini pia ko tērā te tihi mea o te rua paihene te noiho. Engari, kia unai, kāori a hau I te tino mohi o e hoa.
Ka pai. Kua timata koe te hinana Aotearoa Rockstars. Heha te kōpapa o te hinana?
He rau me ki tēnā, he hōtaka me ki tēnā ki te whakarau ora I te reo Māori. I timata māua ko tōku hao, ko te āru ki tui ono tērā I taua hōtaka. En ko tērā te tino kaupapa o tana tohu kākuta, tohu pai toru me ki I te whare wānanga o Waitaha. I awhinatia e au. Ia ki te whakarite I taua hōtaka. E ko te tino kaupapa te whakarauoratanga o te reo Māori roto I te hāpori o nā kura. Horeira, ka pai atu tātou ia te wāhanga o te tau. Ka pai atu tātou ki nā kura. Ka kimihia e maua I te heo nā tamariki ki te whai tēnei o nā hōtaka. E rima nā wiki noiho o ia te hōtaka. Ā, ka pai atu nā tamariki ki ngā wāhi e toru ki ngā toa rānei e toru o te hāpori tata ki tō rātou kura ki te whakaako ki ngā tangata o te hāpori i ngā āhuatanga o te reo Māori me ona katoa. Tupu rerenga iti whakatauki ki waha e rā atu momo mea. Nā, ka taia e rātou ko ngā tangata o te hāpuri, te kōrero i te reo Māori. Te rāpia mai te timatanga ki te whakamutanga o te hōtaka.
Ka rawe. Ko ngā tamariki nā kaiako i te hōtaka, he aha ai?
Nā te mea, i pirangi māua ko te ariki ki te whakaako ki ngā tamariki i ngā mea o te hōtaka nei, nā, tatai e rātou te whakaako ki ngā tāngata o te hāpuri, nā te mea, kei te ako nā tamariki o te kura i te reo Māori nei roto i te kura, e ko tērā te tehi hona ngā pai ki te hāpuri, te reo e ako ana rātou i roto i te kura ki te hāpuri. Nō reira, ko rātou nā tauira nā rangatira o pōpō. Nō reira, tēnā pia kei a rātou te mana o tēnei o nā i tēnei o nā kaupapa i roto i te hāpuri. E hari te mea, ko māua ko te ariki tērā, no, ko ngā tamariki tērā.
Hei rāua te whakaro, oku nei whakaro.
Kia ora.
Mehe me pirangi nā tangata whai wahi i te hinona, pehea.
Ki te ako?
Ai.
E, pātai atu ki ngā, hono atu ki ngā, wāhi, te whare wānanga o Aotearoa tetehi o ngā tauira, he pai i roa atu tēnā wāhi ki te ako i te reo Māori, i tīmata rātou i te taumata tuatahi, pai noa ki te taumata tua iwa pia, tua waru pia, no reira, hei reira, etehi o nga mea pai, i te ipurangi, kimihia, pātai atu ki a matua kūkara, yeah, Uncle Google, pātai atu ki a ia, kei hea te tehi wāhi pai ki te ako i te reo Māori, a ipurangi, me te whare wānanga o Waitaha, o era atu o nga whare wānanga whainoa ki te motu, no reira, kimihia, nā wāhi katoa pai ana, kimihia i roto i te kimihia te ipurangi me ki te mea tuatahi.
Ai. Ke te hehea te kau wanatanga, hei tatahi miriona kai kōrero o te reo i te tau 2010. Oku nei whakaro, ke te pai?
Ai, tika. Ai. He rautaki pai tina, engari, ko te kāwanatanga me kaihea te pūtia, mena ka puta mai te heo nā pūtia mo te whakarauratanga o te reo Māori, he māma ake tēra, engari, ki au nei, ki a rātou e whakarongo mai ana i roto i toake kāinga i nāi nei, toake waka, toake mahi rānei, me timata te whai, ne? Me timata tō haeringa o te reo Māori i nāi nei. O tēnei te wiki o te reo Māori, he wā pai ki te timata i tō haeringa o te reo Māori me ona katoa.
Ai, kara whiua.
Ai, kara whiua.
Nathan, tēnā koe mō te wā i te rānei, mō te ara, mō te whakaro, mō te kōrero.
Ka pai, he mihi mutunga tēnei kia koe i te kairi poata, he tino pairo atu tō reo rangatira e hua, he roa te wā tūtaki ai tāua, no reira, tērā pia ka noho tahi tāua ākua nei ki te kōrero rero i te reo rangatira, te reo Māori, te reo tūturu o te whenua nei.
Tēnā koe, Nathan.
Tēnā koe, e hoa.
tōku mā pihi maurea, tōku reo tōku whakakae māri. Nei rā tātou papa ko te reo Māori e, he tō matuku iho nā nā tīpuna. He pāre kawa kawa he mā hira hira e, tōku reo tōku oho, mā pihi maurea whakakae māri. Nei rā te taupapa ko te reo Māori e, he tōnga tuku iho nā ngā tīpuna. He pāre kawa kawa he mea hira hira e, tōku reo tōku oho, mā mihi maurea whakakae māri. Kōrero tia te reo ina wakatoa, kia kore rite ki te moa. Mana tangata mana motuhake, tōku reo tōku oho, mā pihi maurea whakakae māri. Tōku reo tōku oho, mā pihi maurea whakakae māri. Tōku reo tōku oho, tōku reo tōku mā pihi maurea, tōku reo tōku whakakae māri.
Tēnei Sally Carlton me te hota ka speak up kōrerotia i te reo irirangi o te mania. Hei te hirahira, te mana o te reo Māori, te kopapa o te hōtaka nei. Nā te mea, hei te wiki o te reo Māori, 2020. Kua mutu te papa pātai me te manuhiri, Nathan Wiki. Ināianei, ka whakaronga koe ki ngā kupu o ngā tangata anō. Kei te noho o a tangata i Aotearoa, a kei te tautoko rātou, te wiki o te reo Māori. Ko re ko ata rātou o rātou whakaro, i te reo Māori i te reo ingarihi rāne, ki toru nā pātai. Ko wai koe, he aha tō ara reo Māori. He aha te herehera o te reo Māori. E te kau marua nā reo, e te kau marua nā mātauranga. Timatahia.
Kia ora koutou. Ko Guangzhou toko rohi, ko Baiyunshan toko manga, ko Zhujiang toko awa, ko Liang toko hapu, no Haina aho, ko Erica toko ingoa. Da jia hao. My name is Erica, a Chinese-born Kiwi. I've been calling Aotearoa my home for over 20 years. My background is in architecture, and I have a firm belief that we shape our environment, and the environment shapes us. We need to create a relationship with this whenua, and learning te reo for me is a window into the narratives and stories of this whenua and its people. There are also a lot of similar concepts between Chinese culture and Māori culture, so the more te reo I learn, the more respect I have for my own culture. Ngā mihi nui.
Ko Anahira Ahau, ko tōku pakeke tukaumatahi. Ko tōku ara ki te reo Māori hei ako oku iwi ririke me oku ancestors. Ka tautoko ai i te wā i tuku te reo Māori nā te mea. Kua tuku ki tētahi wāhi noa. Kua he hira te reo Māori nā te mea. He ahua pai ngā whakapapa e te wā i hono mātou i te reo Māori. Ai.
Why te reo or learning another language is so important? Kia ora, salam alaikum, konnichiwa, ni hao, aloha, bonjour, marhaba, namaste, namaskar, Shalom. Well, this is why it is so important to learn another language. It's being able to communicate and connect with so many different people from around the world. As a bilingual person, language is a vital tool for communicating things between us. Language defines us as who we are. Language is one of the things that set us humans apart from other living beings. If there wouldn't be a language, we would be communicating through body languages or hand gestures. Without language, we humans couldn't accomplish the feats of communication that we do in everyday speaking. Language helps us to express our feelings, desires, and queries to the people around us. Learning another language is vital because we have to appreciate and respect other cultures. Learning another language allows us to grow, discover more ways of learning, knowing, and more importantly, knowing about our capabilities. As we explore a new language and culture, we naturally draw compassions to what is most familiar. Learning about another culture sheds light on aspects of our own culture. You may find a greater appreciation for what you have, or you may decide to shake things up. Things we need to remember when thinking about learning a different language are connection, like deepen our connection to other cultures and see the world in a different way. In today's globalized world, we often travel to other countries, whether for business or pleasure or and to connect with other people from different cultures. A desire and willingness to adapt to new cultures and method is necessary. It is only a means of communicating thoughts and ideas, but it builds friendships, economic relationships, and cultural ties. Therefore, a language shapes the way people perceive the world, and it also helps to define culture of a new society. Tashakkur, mamnun, shukriya, shukran, merci. Thank you. Nota fitin nota ta no te fenua te atua ta ta aha ko ano ya mai kwe kafa fai tonu ma toi mo o au to maunga tsu tonu ko te moana pari mai kwe ko kwe te awa itakuremu ko taua ano taua no te ole ikura waka hei tiaki kaha tātou e mana tuku iho mai anō whenua haumako wairua ora whai ato ara ki te mutunga no te pitim no tata no te whenua o te atua tātou aha ko anō ia mai koe ka whawhai tonu mātou mō he kore roto te whenua he te mai ki a tātou e toa au mōna e oke nei e e kore au e hina e uri no te roi mata se toto o la tūwhuna e kore au e wei e kia kaha tātou ki tau i pai e whakatinana kau ai mutuna whenua haumako wairua
ko te pai, kia toi tō ta whai, mana ki tia mai,
Aotearoa.
Mata ki tino tana.
Kia ora, my name is Annie. I work at the university and I teach there. On Tuesday, I was teaching Tiriti o Waitangi. I was teaching that to business students. I was explaining how the two versions, the English version and the Tereo version, do not say the same thing. And I was referring to terms like sovereignty, and Kawanantaga and other terms. And I was using all these Tereo terms with my very heavy French accent in both the English version and the Maori version. And I apologized for both, but I kind of like feel always that it's okay to have a French accent when I speak English, but it's also a little bit disrespectful and not quite right to have a French accent when I use Tereo terms. Today I was talking to a colleague of mine who is Maori and suggested that maybe he can help me. He said that I have no problem pronouncing the right words. I just need a little bit of training. And I felt that probably that I should be doing that this week. This should be the start of me being able to teach this class without sounding like a foreigner. And I should really own it, given that now I'm also a New Zealander, as well as being French. So I should really own Tiriti Waitangi in a way that I feel proud to pronounce all of the words.
Ko tuku ataku ingoa he iwa oku pakeke me he pai au ki te reo Māori. Ngā tume kore, ngā tangata maha I te reo Māori.
Kia ora, my name is Fiona and I've been living in New Zealand for 10 years. I'm originally from Ireland and I just wanted to share some of my thoughts on why I think learning te reo is so important. So as I said, I've been in New Zealand for 10 years and only really in the last couple of years have I been learning quite a bit more about te ao Māori and some te reo as well. And the reason that I think it's so important is because I believe that language is the heartbeat of a culture, and that if I am making New Zealand my home, it is really important that I am aware of the true history of New Zealand, that I acknowledge and embrace the culture, and that I learn some of the indigenous language as well. So yeah, as I say, I've been learning a little bit in the last year or two. So ko dihin toku ingoa whānau no airangi ahau, ko Fiona toku ingoa, ko James toku hoa rangatira, ko Kara toku tamati, tēnā koutou katoa. And Kara has been learning quite a bit. My almost five-year-old daughter has been learning quite a bit of te reo in preschool as well. And, you know, even for the last couple of years, actually, you know, we've been learning words from her through her preschool because my husband is Irish as well. So often, you know, we could be out for something to eat or we're at home and it's kai time. And we also say karakia as well, which is really, really special. And so we're learning that from her and through her, and we're sharing that together. And even more recently, you know, Cara and I practice our te reo together, you know, and I'll say things like, oh, kia ora, Cara, and she'll say, kia ora, mommy, and I'll say, ke te pehe a koe, and she'll say, oh, ke te pai a hau, and I'll say, ka pai, Cara, and she'll say, ka pai, mommy, and we have really good fun doing that. Even more recently, she's been learning some songs for Matariki, which she's been trying to teach my husband and I. And we've also been singing some other Waiata together. I'm a particular fan of Te Aroha. It's such a beautiful song, and it's lovely to sing it with Cara together. Yeah, so that's a little bit about our journey with Te Reo and why we think that it is so important. And I'm really looking forward to learning more and more in the coming years. I also would like to acknowledge that, you know, learning more about Te O Māori and learning Te Reo is actually inspiring me to reconnect more with my Irish culture, heritage and language. So it's having an interesting impact outside of just learning Te Reo. Ka kite.
Te aroha, te whakapono, me te rangi mari e tātou tātou e. Te aroha, te whakapono, me te rangi mari e tātou tātou e.
Kia ora, my name is Kirsten and I have lived in Aotearoa, New Zealand since 2004. My family and I immigrated from Singapore and I lived for many years in Ōtautahi and I now live in Tamaki Makaurau. I am of mixed race descent, Chinese and American, European, and I actually grew up bilingual, so I have a pretty good understanding of my cultural background as a result, and I'm really thankful for that. I think that is one reason we should really be promoting te reo in schools, workplaces, just everyday life. That language is a really powerful way for us to connect to the culture and the whenua, the land that we live on. And on that, you know, it's really important to recognise that we do live on the whenua of Māori, right? The tangata whenua, it's in the name. And as such, we should understand the reo, the tikanga, the tiriti, and what that means for us. I think it's amazing we have initiatives like the Wā Tuku Reo Māori, this Māori language moment. And I would encourage everyone to think of it not just as a moment in time, but as a lifelong kind of learning journey. I'm by no means very far along on my own journey myself, but I do love learning new kupu words, te aho Māori concepts, things like that that integrate into my worldview. There are tons of, you know, free resources online, free classes at Wānanga, so I would say karawhiua, give it a go and do your best. Kia ora.
Kia ora e hoa mā. Kei te pihia koe? Kone ha tako ingoa. Ko jen tako ingoa whanau. And if you're wondering that what I'm talking about, so let me just say this again. Kia ora e hoa mā. Hi friends. Kei te pihia koe? How are you? Kone ha tako ingoa. My name is Neha. Ko Jen tako ingoa whanau. My family name is Jen. Yes! I really love this language and I got a chance to learn Māori because I just got fascinated and I really love learning about different languages. So this is one language which really captured my attention. And I did some basic course in learning Māori language. And I really enjoyed it. I really love. And I wish I could get more chance to talk and just bring in more fluency. And while learning this language, I came across few aspects of Māori culture which are really very fascinating. And somehow relates to the culture which I have been brought up in. Like in Māori culture, you would find that nature is really worshipped and it is regarded as very sacred. And this is somewhat similar to what is practiced in India. The rivers, the trees, you know, the nature as whole is really regarded as very sacred. And since I am into mental health, I am really fascinated by the four cornerstones of Māori health, which you can say that Te whare tapawha. I mean, the four cornerstones of Māori, and they are like taha tinana, physical health, taha whairua, spiritual health, Taha whanau, family health. Taha hinengaro, mental health. If you see that these four cornerstones pretty much covers the every aspect of an individual life. So it is really fascinating how Maori health model takes in consideration each and every aspect of an individual life. So yes, it's a beautiful language and it's a very, very interesting culture. Apart from that, I have noticed that Maori jewelry is really very different and interesting. Yes. Some things are very typical female. Okay, bye-bye.
Kia ora, Aotearoa. E mihi nui o te wiki o te reo Māori. Greetings for Māori Language Week. The theme for 2020 is Kia kaha te reo Māori. Let's make the Māori language strong. I'm Richard Tankersley and I'm working for the Royal New Zealand College of General Practitioners in Wellington, and like many whānau, groups and individuals, we're on a journey to making our reo stronger. Step by step, we're building a te reo positive organisation where it's becoming normal to hear colleagues greeting each other in te reo and using Māori words properly when speaking in English. We're committed to pronouncing personal names and place names correctly, as these things are very, very important for our members, our doctors, and of course their patients. And our college leaders have their own mihi, which they use when speaking amongst us, but also on public occasions. Aotearoa is the homeland of te reo Māori, and it is here that it must thrive to survive. So mai whakaro for te wiki o te reo Māori is this: ahakoa he iti he paunamu. Even though it may be small, it is a precious gift, or, in other words, every little bit counts. So give it a go. Help make the Māori language strong. Kia kaha te reo Māori. Māori ora kia koutou.
ki ki to whana, kiamu ki to ukai po.
Morena Sally, mihi ana ki a koe, ko te ramaro te maunga awa poka nui te awa, ngā toki mata whaoro o te waka, ngā puhi te iwi, ngā te korokoro te hapu, ko karati tōku ingoa. What's the importance of te reo Māori in Aotearoa? The biggest part that I see with this is the normalisation of it. Obviously, it's about providing safe spaces for people to talk te reo Māori, but more importantly for me, it's about building the hene ngaro of our people, building the hauoro of our people, and building their taha wairua through language. It's difficult because most Māori aren't able to kōrero Māori, and we as Māori need to find strategies to learn it. I do disagree with that. I think it should be a right of ours. However, what I do see is when Māori do use kōrero Māori, they're able to express themselves in such a way that actually resonates with their whakapapa. When I started learning te reo Māori on my journey, it was the ability to say simple things that expressed how I felt in a deeper way, particularly if it was something about my whakapapa. And I find that's probably one of the most important aspects of it, because Māori are overrepresented in a lot of statistics, and I believe that mātauranga Māori, kōrero Māori, waiata Māori are all avenues of expressions specific to Māori. And once it becomes more accepted by everyone, this will be easier for Māori to use it freely without feeling some form of prejudice. So that would be my thoughts on it. Yeah, kia kaha te reo Māori, kia kaha kia manawa nui, kia maia, tēnā koe, Sally.
Kia ora e te whānau, ko Peter Gray tēnei. I ako au te reo Māori i tōru tau, I'm at the start of my journey, and I've been learning te reo Māori intermittently off and on for the past 3 years. I tautoko au te wā tuku reo Māori ke taku wahi mahi te whare wānanga o Waitaha ki oku hoa mahi. I whakanui tātou te wā tuku reo Māori i te kōrero, i te waiata, i te kēmu hoki. It was good fun. Ka nui te hira o te reo Māori ki a koe. A kaiako once described te reo Māori as being the key to the Māori culture, and I think this is tika. He tino atahua te reo Māori. I find it's a very poetic language, and the meanings of waiata, karakia, and whakatauki are often very profound. Moko aki, he whakawhanaungatanga he koha o te reo Māori. One of the gifts of te reo Māori for me has been the opportunity to connect with people I wouldn't otherwise have had the chance to kōrero with and know. And it's through these connections that I've learned more about others, myself, and the history of our whenua and its iwi. Kia ora.
One of the things I really appreciate about Te Wiki o Te Reo Māori has been the ability to own and share my culture. I still have a lot of whakamā around my reo, how I speak it and how I use it and all of that, but having the opportunity and being encouraged to practice and learn has been just so good, and I really wish this energy existed all year long.
Kua whakaronga koe ki te kau mā rua nā kōrero. He aha ōwhakaro, mō te hirahira o te reo Māori. Oku ne whakaro, e whaka atu ana nā kōrero o enei te kaumārua tangata, te hirahira te mana o te reo. Te reo, he ara ki te whanaungatanga, te māramatanga, te tuakiri, te heranga me nā tangata me te whenua. Ka mutu te hōtaka me tēne whakatau ki a tāhua rawa. Whai take rawa ki te kōpapa o te rā. Ko taku reo, taku oho oho. Ko taku reo, taku māpihi, mōria. My language is my awakening. My language is the window to my soul.